نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبريزو قبل نزول زيتات وما كما كم فل من اي متوب من اي يوكزل من يا شكوند تكمند تكمند نزمين دي شكوند تودن تحوزا جنة كبنو دي زين تزمين زينغا تفانجيس زينشيت وما اعمال امني انغا تفانجيس يفيو تبقنا الله سبحانه وتعالى اغتلو سو جنة فاتسيغو لشو روزو Lelo likale tukambila na kwambili za ndime imene yukoni na kwambili mbuku lwele megezega la Qur'an ndime ya Qur'an aya imene katuma kemu mkupeze kachina chili chonse chofuni kila kwa moyo wa mtu paziko linola basi mpaka na kwa akhira je kunezo na utenga oza maumu uli mo ndime hii mkupezeka ndu utenga onse ndu uzimu wa Islam ikutsindika ai mene imaya mene akutsindika kufunika kuonetsa mafulu a Allah subhanahu wa ta'ala ndizo lekele so mbali nayo kuli malamulo Allah subhanahu wa ta'ala mbali nayo kuli mafulu azolengedwe za Allah subhanahu wa ta'ala ndizinthu zizinthu ziwilizo sezi zofunika ziendele limodzi ncholinga kuti pamawa Allah subhanahu wa ta'ala akati ke kumalo antendele kumaso kukhale ndi mtima wachikondi chokhazikika ukhondo ndi ulemu zonsezi zikupezeka mwaya imeneyo choncho Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akufotokoza kuti aya iyi ndi aya ya Qur'ani Majid yomwe ili yokwanira kwambiri pambetu pa aya iyi kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuwalamula Islam kuti asunge zinthu zokwana zitatu pamoyo wawo ndi kusiyaso zinthu zokwana zitatu pamoyo wawo so mbali inayi afunika azikwaniritse zinthu zokwana zitatu azichite omwe mbali inayi afunika azitalikile azisiye asazichite zinthu zokwana so zitatu zinthu zitatu zomwe talamulidwa kuzitsata ndi izi aya usaiwale nena kuti aya imene tikuambira na pandi yone kuti inna llaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun so imene izi aya imene yindi imene tikuilokosola kwambiri ndiye chinthu choyambilira monga mitanenera kuti inna llaha ya'muru bil adl so point yoyambilira ndi adl chinthu choyambilira ndi adl adl tikatanthauza kubwesa kuchiyankhulo chathu matanthauza kunena kuti chilungamo kuchita chilungamo pokwaniritsa mafulu omwe tili nawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndizo lingire ngati ali malamulo ngati ali malamulo Allah subhanahu wa ta'ala tuyenera kuwatsatira munthawi yake ngati uli ufulu wazolingire za Allah subhanahu wa ta'ala tufunikaso kuchitanso mwanzenu mozama komanso mwachikondi then tikachoka pamene kuchanamba 2 ihsan inna llaha ya'muru bil adli wal ihsan so akamati ihsan imatanthauza chani tisawale mo hadithi ina yangitu sallallahu alayhi wa sallam hadithi yochokera kwa ibn umar radhiyallahu kwa umar ibn khattab radhiyallahu anhu imwe amalongosoza hadithi jibril so jibril alayhi salam atafusa fa akhbirni ani ihsan tadilongosolera akamati ihsan ndishani ndio kumene kuti mtume sallallahu alayhi wasallam popeka ansala nena kuti antalidal an ta'budu allaha ka'annaka tarahu an ta'budu allaha ka'annaka tarahu umgwanile Allah subhanahu wa ta'ala ngati ukumuona ine timaswali timapanga ibada zosiyana siyana koma nthawi zina ifoja kusamuona yemwe yemwe akutikusala mulolo kusamuona yemwe yemwe akuyenera yemwe akuyenera kuti tizimvela then kumatipangisa kuti tizinyalanyaza ibada imene timachita ndiye chiyembe yetu funika lipange ihsan ndiye ihsani ikabwela kutanthauzana na kuti kushita lamulo kangati li lamulo kulikwa nilisa mwatunthu mwendo ndumiko yabwino mwaubwino kwambiri pomwe chachiwili ndi chachiwili chake ndi khali khalidwe tizide chachiwili chachitatu chake chimechi chomaliziraso ndi kushitira zabwino abale athu monga momwe Allah subhanahu wa ta'ala wapatsira ufulu wakulu kuposa ife ndi islamu inali chimene akhala afunika akhale ndi moyo woti chabwino ine ndipeze mavuto koma bola nzanga yakhale pa mtendere so maganizo a islamu afunika akhale wotolo ine zilibe vuto ndithakuma ndizokute nthakuma ndizifinjo koma ndisalolere kuti zanga nsilamu zanga akhale pa mavuto so chimenecho ndi chimene chili chofunikira kwambiri ende chimenechonso ndi uthenga waukulu umene ukupezeka mu aya imeneyi ndi zimezi zina zitu zitatu zimene tukuyenera kukhala nazo ndi kuzichita ndi kuzitsatira nthawi zonse. So choyambira adili chimene chili chilungamo ndi uzabwela ihsani kuchita china chilichonse mopyola mmalile ake, kuchita china chilichonse mopa mmalile ake, kapena kufunikira kwa chilungamo ni kufunikira kwa chilungamo ndi kuchitira zabwino zolengedwa. Kuchita chilungamo chita china chilichonse mwabwino komanso tikama kwanilitsa mafula anthu kuwakwanilitsa ndithu mwaubwino mosililika muja. Then tipite ku zinthu zokwanaso zitatu zimene tikuletsedwa mu zinthu zimene wayaniha anil fashai wal munkari wal bakhi gaulashita gaulashiwili ndimene Allah subhanahu wa taala akutiletsa ife ngati asilamu kuchita zinthu zokwana zitatu. Chinthu choyambilira khalidwe lopanda manyazi ndi khalidwe loyipa. So khalidwe lopanda manyazi khalidwe loyipa iwo khala woyipa khala ndi chikhalidwe chonyasa choti anthu iweyo ndikumakununkha anthu kumakuva kununkha iweyo. Then chimenecho choti wene ngati chitalikile ifo chizabwelesa mkwiyo wa Allah subhanahu wa taala. Ifo iyeye munthu amene tikumupondeleza munthu amene tikumupangira zoyipa iye tikumupangira ifo choti manyazi umunthu wachoka mwaifeni koma ngati munthu ulimo munthu ulimo tizalemekeza malamulo a Allah subhanahu wa taala, tizalemekezaso mafula anthu osiyanasiyana. Chachimwili ndiye machimo onse ndi oyipa. Munthu wina aliyense afunika akhale ndi chitsimikizo nati machimo ena chimo lina lililonse likuzokhala ali mulungwanyi kuzakuwa koma chimo ndi chimo ndipo chimotu ndilowosha pamaso pa Allah subhanahu watati mpempha Allah kuti atiteteze asayitike mgulu la anthu amene angawonongeke ayitalikise kuchikhalidwe chimenechi cha anthu osiyana. Ndiye chinanso chomalizira ndi kuponderezedwa kwa mtundu uliwonse wa palamulo la sharia pa malamulo a sharia. So situkuloledwa kupondeleza zathu komanso tisaloleleso kuti ifenso tipondelezedwe. Mbali zonse ziwili zifunika zigwire ntchito tisapondelezwe na aliyense komanso tisalole kupondelezedwa. Pempha Allah subhanahu wataala kuti zinthu zimenezi zitakambiranzo kwana 6 Allah subhanahu wataala azike mmitima mwathu.